Ara City Mambengo. Yo boy Rai G.
Downloaded from Skillis.
Wasted in Rap Daddy. H West. Yeah.
Kaswale loka hao. Nikachova ke loka hao. Kuliki mastelo ya pongo. Mujinjeza magia.
Okay. One lover.
Aye.
One lover.
Kacha.
One lover.
Mambe.
One lover. One lover.
Kitaba.
One lover.
Yapazi.
One lover.
Achu.
One lover.
Kaswale loka hao. Nikachova ke loka hao. Kuliki mastelo ya pongo. Mujinjeza magia.
Okay.
One lover.
Aye.
One lover.
Kacha.
Yeah. One lover.
Mambe.
One lover.
One lover.
Kitaba.
One lover.
Yapazi.
One lover.
Achu.
One lover.
Let's go kenelo kateni inge kenalalu aitavela kwa mala yela watanya vulalu kufaela tumezi nikutuma na wakulu nikulutula meto inge ati alimezi malu penda mama eza inge asaboni tangetaminwa na inge anopama coin kavinelo kateni uvi na inge likishi kapoti kaswala nelu sabuleri kwa nyashi ojincheza magia one lover baba kasa na nitaza mone pela mashoti naziva kuli kigo niswale ande naziva kuliwe na umalanjo ya
kauke
one lover
aye
one one lover,
kacha.
One lover,
mambe.
One lover, One lover,
kutiaba.
One lover,
yapazi.
One lover,
achu.
One lover.
Swale andewe na nakasa na uni lover fa. Si ulu mochincheza magia fa. Kupulikiwe na uchovi wante anjenga. Maslo enge apa mastanta. Swale lokateni waniriva ni kwandu. Kalove lokateni inge ya mota mabamp. Paka utwali la tama neba ukuze. We na uswala ni body shape kisingweze. Chincha kama gia inge spoko fanjinga. Fakuli vingonge kikutia mtu wanga. Nifeo na lukacheza ma story pili. Swale ande sigi nofo na utwani.
Okay. One lover.
Aye.
One lover.
Kacha.
One lover.
Mambe.
One lover. One lover,
kutiaba.
One lover,
yapazi.
One lover,
achu.
One lover,
ghetto life. Maneke oni luta tutoyemu. Kaswalelo kele kani Kenya mwagemu. Uiteeleza inge ikapume amu singa. Chwale butuku kwa piru inge ya kulalu singa.
Hey.
Tapelo kia kuri kambe ya ika kena ulove. Kanjinga kawante ya chwale nikachove. Fok chwalo kista elo ya. Bwana kalova kilonge ya pola mwanja.
Yes.
Mutu wate ni inge ya sinamanoka. Vati ya ike na nina konji kuloka.
Kuliku.
One lover.
Acha.
One lover.
Harifula.
One lover.
Acha.
One lover.
Kaswale loka hao.
Strong beat.
Nikachova ke loka hao. Kuliki mastelo ya pongo. Mujinjeza magia.
Okay.
One lover.
Aye.
One lover.
Kacha.
One lover.
Mambe.
One lover. One lover.
Kutiaba.
One lover.
Yapazi.
One lover.
Achu.
One lover.
Kaswale loka hao. Nikachova ke loka hao. Kuliki mastelo ya pongo. Mujinjeza magia.
Okay.
One lover.
Aye.
One lover.
Kacha.
One lover.
Mambe.
One lover. One lover.
Kutiaba.
One lover.
Yapazi.
One lover.
Achu.
One lover.
Yo. 1904. Yo boy Rai G. Ara City Mambengo. Western Rap Daddy. H West. Mr. Kapuis Madia. Nicholas Mwaka King. Smoke J Baila. Mule Kuchwan. King Judah Malena. J Rapa. Liswani So Kuchwan. Dax Yuva. Jafet Kapulanga. Bena Pumifa Hometown. Deputy Soldier. Bena Dola Liungu. Bena Flanky Skute. K Kuchwan. Real Star. Bena Alex.
Downloaded from SkillisWorldMusic.com.